نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم تاتين تكاليسو لموسى بلانغو لمكزيكا انت اسلام تكامبلاني زولي زيدات مكا pa nkhani zathu zosiyana siyana zimene tikumakhala tikukambirana zimene cholinga chake kunyikweni ndi kuti tipeze chilimbikitso mwina tithe kunyuwanisa mtima wathu tithe kufewesa mtima wathu kuti mwina mwake malamulo Allah subhanahu wa taala tikamawatsatira sitimawamva kupweteka tizizimva kuti yaye limene lili ndi lamulo la Allah subhanahu wa taala tizizimva kuti yaye limene lili lamulo limeneli opindula wake ndine ndemwe amene ndikulamulidwa ame malipiro aka akubweraso kwa ine ndemwe ndiye monga mmene takhala tikukambirira mawiki apitawo msabata zapitazi mmitu yosiyanasiyana pa topic yathu pa chapter chathu chokhuzana ndi minda ya chikondi yet mmenemu tinapeza kuti pali zinthu zingapo zimene ngati tingazitsatile bwinobwino ndiye kuti chisilamu chathu chizakhala cholungama chisilamu chathu chizakhala cholungusuka tidzakhala asilamu enieni ndiye tinasalanga mmenemo nkhani zokhuzana ndi swala kuti kusamalitsa swala ndipo pa tsiku lalero tikambirana chinthu chachiwiri chimene chingatithandizire kuti chisilamu chathu chikhale chisilamu chenicheni chisilamu choonadi chisilamu chimene chili chosililika chisilamu chimene chikufunikira pamaso pa Allah subhanahu wataala ndiye lero mutu umene tikambiraneo pa tsiku lalero ndiwokhuza ndi kupewa mashimo soiza tikupewa chimo kupewa mashimo ndi chinthu chimozi chimene chingatithandizire ifeyo kuti tikaupeze mtendere wa Allah subhanahu wataala tiupeze mtendere wa Allah subhanahu wataala pano pa dziko lapasi mmanda komanso umoyo umene uli mkudza kuti munthu atukule ubale wake ndi Allah subhanahu wa taala ndikoyenera kwa iye kusiya mashimo ndi kudziteteza ku maisero osiyanasiyana amene ali mafitna muhadithi wankulu amene amatchedwa kuti Allama Yusuf bin Nuri rahimahullah akufotokoza nena kuti mumbadwe uliwonse ndi nyengo iliyonse mafitina amaonekera njira zosiyanasiyana komabe mitundu iwiri ya maisero amene ali mafitina omwe amawononga dini maisero mu ilmu komanso maisero mu ntchito zabwino imene imatchedwa kuti amali hasana zintchito zathu zabwino kuswali kupereka zaka kuwachitira anthu zabwino kusonyeza chikhalidwe chabwino pamaso pa anthu ndiyeti zinthu zimene zizizi zimatchedwa kuti ndi ntchito zabwino ndiye paliso zinthu zinanso zimene zingatithandizire ifeyo ndiye fitina kwambiri akulongosa za fitina kuti fitinayi ili pawiri ndipo tifunika kuimvetsetsa ndi kuyitsatira bwinobwino ifo tikaimvetsetsa ndiye kuti tidziwa kuti kwenikweni chija ndi atuzonena kuti ilipo pawiri ndipo pali ina fitina yopsa kwambiri ndi fitina ya mu ilimu komanso fitina ya amali fitina ya muzintchito zimene timachita komanso fitina mu ilimu dini kuzindikira kwa dini kumene tili nako ngati utchedwa kuti ndife maulama ngati utchedwa ndife mamufti ngati tikutchedwa kuti ndife mashiuho osiyanasiyana fanya kuti tindi dini tidziwe kuti imene ndi fitina pali mayesero enake amene angabwere ifo cha field imene tiliyo Allama bin Nuri rahimahullah akulongosola pambuyo pake kuti fitina mu amali zimachitika pamene anthu alowa mmashimo monga maubale oletsedwa so munthu apanga chibwezi ndi zimayi amene sakuloledwa amene ali haramu chibwezi uzachidziwikire ndi haramu zimpakisa munthu kupanga zina ndiye palinso zinthu zina ngati munga kumwa mowa komanso mankhwala osokoneza bongo kupanga kuchita katapira kupanga ziphuphu kusakhala ndi manyazi kuvina kuimba ndi kumvera nyimbo zonsezi machimo angati amenewa amamtsogolera munthu kuti apondeleze azikhala munthu wopondeleza zimawachitisa anthu kukhala wopondelezana zimapanga anthu kukhala wosakhulupirika komanso zimabweraso ndi mbiri zosiyanasiyana zoyipa ibine ndiendi fitina mu amal muzichino zabu inuzimene mtu anga shite ibo zotati ilasema shimu ngata amenewa pampetu pake zima kuza swala kusabu uja asakate haji ndi chino zina zonsi zabu inuzimene mtu ama shita mtu akamashita zambili mmashimo wa ndikumila amungulu wa dibi sopano ndikusandu uka chizolo wesiji yake mpameneso nini yake ima chepa mpavu ima tika pansi ndipo pangunu ndipo pangunu mtu ama lepela kushita nchito zabwino ama mba ufuga mwazwa mtu ama swali mtu abega zaka sipono ama mba ufuga uzida ama swali kasalibatibu hawa mba ufuga mabwela kawili ya mabwela katatu usa zindikia utu kweni kweni shimeshi kubangi sazi mtungari zimenezi ndishani yeti kuli kusalabadila mashimo ena ndiena amene yeye akushita pankani ya fitina maeselo okuza ndi ilu mapunzilo amina Allah subhanahu wa ta'ala watibasa izi sima chitika kutela kuti mtu upunzila jibembezo chake kushikila kunjila zosu sadalilika kumaso osa kala za Islamu munga mtu awakapunzila mativi kutela maskilini mativi kandi ma YouTube kandi ma Facebook ndizi na zotelo njila zomene saa kwazi ndi gila ntu amene yeye akumpuzisa dini saa kwazi ndi gila saa kuzindikila bwino mbili saa kumu iye ya kulantila dini yake minapunzila dini yake ndi kuzela mwa mtu opunzila dini yake kuchokela kumagwelo oipa ngati amene wangu ntima wake ndi malingaliro ake tizaumbidwa moyenera kusonza ati zaumbidwa mofanana ndio ti chikhalidwe chimene anga kale nacho iyeyo tizakhala chofanana ndi anthu amene amata ndi anthu amene apunzisa dini ndi zipangizo zofanana ndi zipangizo zimene iyeyo wapunzilira dini zizampangisa iye kukhala ndi kumvetsetsa kola kuika ndikaonedwe kachipembedzo nganza kuti akamayiona dini ifo ili waphunzira kwa anthu amene ali osalongosoka wagwisa njiro njira zimenezi zosayenera ndiyeti ndi kuti nayenso azamva dini sazayimvetsa monga mmene inafunikira kuti ayimvetse izakhala yopelewera izakhala ndi mavuto osiyanasiyana koma zonsezo zikubwera chifukwa choti iyeyo waphunzira dini yake munjira zolakwika ndiye TSS tufuna kuti khale anthu osamala tufuna kuti khale anthu oshenjela tisangophunzira dini kwa munthu wina aliyense amene mwi situmuzindikira bwino mbili zake situzizindikira bwino yeti chifukwa tizindikire na kuti dini ndiye mphatso yayikulu imene Allah subhanahu wataala anatipatsa ndipo ngati tikalowe ku janna ngati nikalowe ku mtendere ngati tingakhale pa mtendere pa tsiku la chiweruzo ndi fukwa cha dini ndiye dini imeneyi ifunikanso kuyisa malitsitsa dini imeneyi ifunika kuyidziwa pogwiritsa ntchito njira zimene zizovomerezeka mpempha Allah subhanahu wataala kuti atipangise ifo kukhala mu dini yeniyeni imene ili yosilika dini imene ili yolondola dini imene ili yovomerezeka pamaso pa Allah subhanahu wataala.